uzima, ebigambe bivajoli, yebirokola omoyo gwange, bibudabuda omutima gwange, okusaasira kwo erife kwa mirembe na mirembe jonna, nekisa kyo kikulukuta. Yesu, njogere ntia kulinya eyo, nanyo nyola ntianze kupagana kwe. Na imba ntia matendo, agari mulinya erisinga, sasiro lunga miolu limirwage, wenja tula.
Sasirolu, mami olulimi lwange, wenja tulabala bekwe Yesu.